Hey, yo, Metro,
fresh out from Nigerian mix.
Mashu kila area na idai na iwai ndo inakuanga criteria ni piamu ni mbichi ni visa ala sikiza kabaya kichatisha ala
nika tuko F2 nditi fina supermarket to bebe kama miracles of Jesus John Minor deka deka massive kamzozo kazoze matawini organic na kwani form ni gani kasichana ni mrembo fulani aga seti vizani tazuka unipati pura disco siyani predator ina usha taxi rasa napiga mbati tishoto Jani kaki stenje misilali
silali silali
ndege nataka ngapi
ngapi ngapi
nisemo liona wapi
wapi wapi
singoja na kamsahi
sahi sahi
stenje misilali
silali silali
ndege nataka ngapi
ngapi ngapi
nisemo liona wapi
wapi wapi
singoja na kamsahi
sahi sahi
so basi digi dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini yeah
it's fatty fatty unaima mimi dem nina julia takupona chrome jean after shorts ni kuchoma ni kuchoma afa ni kuchoma hey miss fatty fatty unaima mimi dem nina julia takupona chrome jean after shorts ni kuchoma
big bab
ani kuchoma
mrenga ni mbichi mbling ni za isich mpua ni badi shati bagi ndani g-string jana achieng leo kuambo kesho christine yani mama lafu wife ya lafu bibi malika ni fisa fika maibe situlisunda gama over juu ya dibre kuanda kani mbichi buda siezi ziacha inde uko only fans unakata ni kudi nganya kasi mbichi siezi panda yoni lori more money more problems uwangangori na uko daystar ni na super kama 40 badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
yo upenda nikivaa vitu tight alafu aseme baby me and you tonight ina makiasi we see them shy na ni makali wacha stories are polite cheki inasonga left na right besi si uirushe left to right kana toa form show tupo site city girl ana wakati
stenje misilali
silali silali
ndege nataka ngapi
ngapi
ngapi lisemo liona wapi
wapi wapi
singoja na kamsahi
sahi sahi
so basi digi dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini yeah
fresh out from nigerimix.com.